kusaba na ba Israeli bakuwa bakole na Farao banange ngatasima ngache bakola cheyatwala omusajja bayiganya bakabirira Mukama Katonda wabwe yabawulira n'abaweereza Musa omunuluzi wabwe yabataasa naye Farao n'abaganira n'akwata ebintu byabwe ebyamutuukako tebyali birungi nange kyekindese
ebikuyiganya bigambo
ekimala kimala ekimala kimala waweddemu essuubi yimuka ogambe Katonda w'amaanyi agolokosa lwane gamba ebikukutte ebyo bikutogende ekimala kimala ekimala kimala waweddemu essuubi yimuka ogambe Katonda w'amaanyi agolokosa lwane gamba ebikukutte ebyo bikutogende Sabato vanga Katonda omwezi gw'ennyumba gugwako omutima ne gutunduka uli university sera tuition bamwongeza omwami wa munayomba nnyo awakane wakusimbirira munogo wawola kakade nasimu ajijeko laba mukwano gogo bande wesiga kampuni ajetiza stress zikubyononya chakola byonna Mukama abiraba nabajeyo mukolo alela lagiyera Echimala chimala echimala chimala
Echimala chimala
waweddemu essuubi yimuka ogambe Katonda w'amaanyi agolokosa lwane gamba ebikukutte ebyo bikutogende Echimala chimala echimala chimala waweddemu essuubi yimuka ogambe Katonda w'amaanyi agolokosa lwane gamba ebikukutte ebyo bikutte kwogende Chawa
ebikuyiganya bigambe chimala chimala
Sewani koko ye boda ne wosuloko yewo naye nzengu gamba
ebikuyiganya bigambe chimala chimala
nabukwa loko ye mindi oyitabwelele mubala oyino muyinza
ebikuyiganya bigambe chimala chimala
we wozero ne wakuti na yelo ne fuse guloni Mukama gamba kusasula
ebikuyiganya bigambe chimala chimala
kundionyedde Ekuzimbiza na matama Yesu agambe
Ebikuyiganya bigambe chimala chimala
Echimala chimala echimala chimala
Echimala chimala
Waweddemu essuubi yimuka ogambe
Echimala chimala
Katonda w'amaanyi agolokosa lwane Gamba ebikukutte ebyo bikutogende
Echimala chimala
echimala chimala
Echimala chimala
Waweddemu essuubi yimuka ogambe Katonda w'amaanyi agolokosa lwane gamba ebikukutte ebyo bikutte kwogende
ekimala kimala
ekimala kimala
ekimala kimala
ekimala kimala